Right about now, Dogo champion, Rams for this one.
It's Rams.
Nena timu dispanga tataru sore mito chulango. Renene keta benda kura kuru leme nebe nyangango. Remito chula lipili premito chula bit bit saki mambo. Remito chula lipili premito chula bit bit saki mambo. Rema kingenya to apechuma, krapechuma dongo makichachula. Kene ni pacha we kudakuna, dakuna tagu kudawiana. Oswe chunga, iyo siyo mwendo, staki maneno. Dr. Oposwe chunga, iyo siyo mwendo, staki maneno. Machuto kuche kendo, nyetindo mitu chamu pachudonde kuremo. Kadidaku mito kendo, remito kelo wipe, rimitaduo kendo. Boswe chunga, iyo siyo mwendo, staki maneno. Boswe chunga, iyo siyo mwendo, staki maneno. Nena timu tispanga tataru, sore mito chulango. Renene keta beda kura kuru leme nebe nyangango. Remito chula lipili premito chula bit bit saki mambo. Remito chula lipili premito chula bit bit saki mambo. Nene loka tunkwe kukwe mrabedo mabechiru. Machubele lungo ikendu paranyi tinda kwa genu winyu. Pachupara kufamili parado kukabedo majusungu. Nena timu, nena timu, nena timu. Urepodasu abetimu, abetimu raduo kibe nendungo. Urene na wia mitu madumata, boswe na kata, iyo siyo mwendo. Kanifizi tika banja, boswe na kata, kwanini? Kanifizi tika banja, boswe na kata, kwanini? Jake ya! Nena timu tispanga tataru, sore mito chulango. Renene keta beda kura kuru leme nebe nyangango. Remito chula lipili premito chula bit bit saki mambo. Remito chula lipili premito chula bit bit saki mambo. Rema kingenya to apechuma, krapechuma dongo makichachula. Kene ni pacha we kudakuna, dakuna tagu kudawiana. Boswe chunga, iyo siyo mwendo, staki maneno. Boswe chunga, iyo siyo mwendo, staki maneno. Nene loka tunkwe kukwe, mrabedo mabechiru. Machubele lungo ikendu, paranyi tinda kwa genu winyu. Nena timu, nena timu, nena timu. Ureponishi abe timu, abe timu, nene kibe neno mo. Right about now, Dogo champion. Deep mind, Rams for this one.